Bizibu vyo njina nete bija konzita Siri mkaka na yesi jakweru nyara Echira lanze sugenda tekwe tugaya Chema nye bizibu vyo tibikoma Chenye loko la chimu kusanyukanga Laboli wanzo gato na kubwa kabanga Zine chalise wovu zira butu bamba Vamuna kusituka wecha kadirenga Nemu kama ula mtu mweba zenga
Songa, songa, songa mbele Songa, songa, songa mbele Aa, songa, songa, songa mbele
Hale, hale
Let me enjoy more of my money.